SBS Radio.
Dunida ayaa haatan waxaa ku sugan dhibaatooyin aad u fara badan oo iyagu ka yimid dhanka ku saabsan qaxootiga oo isagu sii badanaya. Tan iyo laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee dunida, dad iyagu gaadhaya 65 million ayaa lagu qasbay in ay dunida dhexdeeda qaxooti ku noqdaan kolba meel ay joogaanba. Toddobaadka qaxootiga oo waddanka Australia laga dabaaldego lana nooleeyo dhibaatooyinka qaxootigu ay soo maraan iyo siyaabaha ay u badbaadaan, iyo sidoo kale isdhaweynta dadka qaxootiga ee waddanka Australia la keeno ayaa haatan nagu soo aadan toddobaadkiisii, isaga oo ay fooda nagu soo haysa 17 ilaa 23 bishan aan ku jirno. Toddobaadkan halku dhagiisu waxa uu haddaba yahay garab istaag qaxootiga, taasoo ay tahay in la ogaado haddaba badbaadada iyo sidoo kaleeta xuquuqda qofka qaxootigu uu leeyahay in markaasi uu helayo. Arrimaha qaxootiga ayaan keliya ku koobnayn in ay tahay dhibaatada ay maraan oo keliya, balse ay tahay in la arko marar badan dad badan oo asalkoodu qaxooti ka soo jeedo oo markii ay badbaadeen waddamo kaleetana ay yimaadeen la soo dhaweeyey iyagu markaasi ka qayb qaatay si aad u wanaagsan horukaca waddankaasi dhan dhaqaale iyo dhinacyo badanba. Waxaan halkan ku soo qaadaynaa dhowr ruux oo iyagu haddaba iyagu qaxootiya ka warramaya dhacdooyinkii sidoo kaleete soo gaadhay. Bemba Shlombo oo iyadu ah gabar 19 jira ayaa safarteedii qaxootiga waxa ay ka soo bilaabatay markii aabaheed oo dhintay aaskiisii lagu jiray, taasoo dhinacyadii ka soo horjeeday ee dhanka siyaasadda. Aabaheed markii uu dhintay, halkaasi ay bilaabatay colaadintoodii.
The reason why I left Congo was because of my dad's political rivals. And so after his death, we were basically forced to leave Congo because it wasn't safe for us anymore.
Bemba ayaa waxay leedahay iyadoo hadlaysa, sababta aan uga soo tagay waddanka Congo da Demokraatiga waxay ahayd aabahay markii haddaba qoladii ka soo horjeeday dhanka siyaasadiisu colaadinta ay bilaabeen, iyada oo markaana kadib markii uu dhintay si gudahaaneed aan ku qasbanaanay inaan Congo iskaga soo tagno sababo la xidhiidha inaynan annaga ammaan noo ahayn. Maalinkii haddaba aaskiisa waxaa jiray dad iyagu markaa doonayay in ay dagaal dhaliyaan, waxayna arrintaasi ahayd mid aan ammaan annaga noo ahayn sababtoo ah aad ayaan u yaryarayn, ayay tiri Bemba. Sidoo kaleete Bemba waxa iyaduna ay weyday hooyadeed oo ku dhimatay shil baabuur. Sida ayaa iyada iyo 3 walaalaheeda waxa ay ku qasbanaadeen inay Kongoda Dimuqraadiga ka soo cararaan waddanka Kenyana ay qaxooti ku noqdaan, balse Kenya lafteeda qaxootiga meesha ay ugu soo carareen ayaan iyaduna ammaan ahayn markii ay ka warramaysayna, waxa ay tiri. Ammaan maynan ahayn halkaasi lafteeda, inkasta oo ay ka wanaagsanayd Kongoda Dimuqraadiga ah, balse markii adeerkay halkaasi lagu dhibaateeyey oo lagu soo weeray, waxaanu rumaysnaanay in annaguna aan dhibaato halkaa mudan karno, saa daraaddeed bannaan ma aana u bixi jirin, naloomana ogolaan jirin inaan soo ciyaarno oon bannaanka soo wareegno, waxaan ka baqi jirnay in nala afduubo ama nala dileba, sidaa daraaddeed ma aynan noo ahayn meel wanaagsan. Bemba ayaa iyadu waxa ay ahayd mid farxad weyn markaa dareentay markii ay soo gaadhay wararka ah in waddanka Australia dib u dejin laga siinayo, iyada oo markaana ay u aragtay inkastoo waddanka Australia aqoon badan aynan u lahayn marka iyada ah, balse u aragtay in ay fursad aad u weyn u tahay iyada, waxayna tiri.
It was like a new life for me. I felt like it was an opportunity that it was just so good. Like I even cried. I couldn't believe that.
Waxay taasi ka dhignayd war cusub oo ah nolol wanaagsan aniga xaggayga, waxaan dareemay in ay tani fursad tahay, ayna tahayna arrin aad u wanaagsan, xitaa anigu waan ooyay, ayay tiri Bemba. Ma aanan rumaysanin, ayay tiri, anigu inaan hadda halkan joogo. Dhinaca kaleete, Mahir Momandis ayaa qoyskiisa lagu qasbay iyo isagaba inay Pakistan iskaga cararaan oo ay Afghanistan u cararaan, isagoo markaasina ilmo yar ahaa aabihiina waqtigaasi oo ahaa nin general ka gaaray ciidanka waddankaasi Afghanistan la ay xireen ciidanka Ruushku waxa markana sidoo kale uu xoga saaray maahir in uu waddankan iskaga tago oo shaqal aan ay ka jirto isagoo Canada u qararay galkaasna dib u dajin ka helay balse Canada ma uusan fariisanine waxa ay ahayd mid uu ogaa inay jirto waxyaabo badan oo uu dhameystirin markii uu Canada ka soo tagayay oo ay ka mid ahayd in uu gacan siiyo dadka iyagu halkaasi jooga ee beeralayda ah iyagu oo markana daaliban dadka ay ku qasbi jireen sida isagu uu cadeynayo in ay beeraan waxyaabaha afyuunka ee daroogada ah isagu oo ay ku kaalmeen jireen iyagu markaasi iyo asxaabtiisu Canada joogay inaynan afyuumka beerin maxaa yeelay waxa ka faa'iideysta nimanka daaliban oo aan naxariis u gelin dadka ayna beeraan waxyaabo kaleete oo dadka shacabka faa'iido u leh balse taliban ayaa markii dambe arrimahaasi markii ogaatay dhibaatooyin badan la beegsatay dadkaasi iyadoo ay halkaana colaado badan dadka ka soo gaadhay maahir ayaa isagu wuxuu goostay inuu ku soo noqdo marka Afghanistan bilaabana ganacsi yar yar oo isagu dadka uu ku caawinayo dadkana uu tusayo in la shaqeysan karo
When I decided to go back to Afghanistan my migration case officer thought that there was something wrong with my brain because they couldn't comprehend how I could
be shaqeynaya taariikhdiisa waxa uu sheegay in hadaba Afghanistan markii uu soo noqday buu yiri markaan ku soo noqday buu yiri ama aan ka soo safray Canada in aanan rubaysanin dhinacyadii mas'uuliyiintii malafkayga dhanka qaxootinimada haysay in aan ka noqonayo waddankan qurux badan aanan ku noqonayo waddanka dagaalku wali uu ka jiro ee Afghanistan balse xididkayga ayaa ka soo jeeda Afghanistan waxana mar walba ku taami jiray inaan dib ugu noqdo waddankaasi awoodna aan u helo in aan horumarka ka qayb qaato waddankaas oo isagu markaasii waligeena aan ku taami jiray balse nasiib darro dhibaatooyinka ayaan qaboobin markii uu ku noqday maahir waddankaasi dhibaatooyinka ay sii socotay iyadoo la dilay maahir saaxiib badan oo uu lahaa oo ay Taliban dileen taasoo markaana sidoo kale weerarro kala duwan isagana ay la beegsadeen maahir ayaa noloshiisa u cabsaday sida daraadeed waddankiisa kadib uu iskaga soo qararay kadib ayaa waxa uu ka helay dib u dajin waddanka Australia isagoo haatana waddanka Australia ku sugan dhankiisa Paul Power oo isagu ah madaxa fulinta xafiiska qaxootiga ee waddanka Australia waxa uu sheegay in Australia ay aqbashay 880,000 oo qaxooti ah toddobaadkan ee na dhaaftay haatan oo lagu jiray buu yiri toddobaadkii qaxootiga waxaan rajo ka qabaa buu yiri in aan dadka maskaxdooda iyo maankooda ku aadino qaxootiga dhibaatooyinka haysta ee ballaaran iyo sidoo kale sida ay u awoodaan marka la caawiyo in ay ka qayb qaataan wadamada ay yimaadaan Paul Power oo isagu hadlaya ayaa waxa uu yiri
People who have been refugees according to statistics from the Australian Bureau of Statistics are more likely to establish and run their own small businesses
dadka iyagu qaxootinimada soo maray sida ay sheegayso cadeymaha hay'adda tirakoobka ee waddanka Australia ayaa inta badan iyagu ay u suurta gashaa in ay ganacsiyo fudfudud ay sameystaan shaqo ahaan iyagu oo ooga dhudhuuban amaba inta badan iyagu ooga degdeg badan dadka kale siyaabaha kale ku yimaada waddanka ama xitaa kuwa ku dhasha waqtiga dheerna Australia waa ay ka faa'iideysaa dadka iyagu ku yimid heerka bani aadanimada dad badan oo hadaba iyagu qaxooti horey u ahaan jiray ayaa haatan waxay yihiin hanti wax ku ool u ah waddanka Australia dhanka dhaqaalaha tusaale ahaan waxaa loo soo qaadan karaa ninka isagu la yiraahdo Sir Frank Lowy oo isagu ah ninka isagu aasaasay Westfield ku dhawaad hadaba 500,000 oo Australian oo 70-kii sano ee na dhaafay waddanka Australia dib u dajin laga siiyay ayaa waddanku haatan waxa uu sidoo kale soo dhaweyn doona 18,000 dad gaaraya ama ka badanba oo qaxooti ah sanadka nagu soo hadan wixii lagu gaaro qaxootiga badankii ayaa hadaba dumar lagu tilmaamay iyaga oo sidoo kale intana ayeen dadkaasi kuwa inta badan iyagu oo arkaya ragoodina hortooda lagu dilay dhibaatooyin badan soo mutay toddobaadka hadaba qaxootiga ayaa laga sameyn doonaa waddanka Australia kulamo badan iyo xaflado fara badan oo Australia daafaheeda ka dhaca laguna taageerayo dadka qaxootiga ee adduunka ku kala nool ujeedaduna ay tahay in qaxootiga fursad la siiyo lana tuso loona cadeeyo in la soo dhaweeyay lana tuso sidoo kaleete in bulshadu ay aqbashay dadka qaxootiga ah ee iyagu ku cusub meelaha ay degan yihiin, sidaa daraaddeedna la siiyo kalsooni ay ku ogaadaan in ay iyagu ka mid yihiin bulshooyinka ay u yimaadeen oo ayna sheegan karaan ama ay dhihi karaan halkani waa waddankanagii.
sbs.com.au